Exclusive from ZHitspromise.com.
Baby, ukaripe uye nde unitoke motisiane. Nikale every night kawilo. Iwambiri wamamura unitoke mo, baby. Ukaripe uye nde umoyo waka ulubane. Nifurungane kopata weho, baby.
I can never give up now.
Kare zanje na ine paru, baby. Utima wanga pari we watunta. Mreva ni uzani beza uta. Unibazira tupaga jena kuta. Kikondi jeta bucha. Utima wanga pari we watunta. Mreva ni uzani beza uta. Unibazira tupaga jena kuta. Masiku yote ni pura na pari weo. Baby, so I wanna talk about. Na wabanja langan mama cheza pari weo. Labu ya atui, so I wanna talk about. Na kunjito bonze ni kaniza pali weo pali bonze isi wa wana toka mao. Koma tiziba waka nijo ziba ngatile keche.
Yes we know that.
Logo ziba chae igino ziba ngatile keche.
Yes we know that.
Logo vati kambe, logo vati dende.
I love you anyway.
Tiziba chiri baka tipa iwe na hile bibe.
I know, you know, we know.
Logo ziba chae igino ziba ngatile keche. Jibusha, utima wanga pari we watunta. Mreva ni uzani beza uta. Unibazira tupaga jena kuta. Sima wakari babaka ona tikondwela. Itamene bafuna TV sirize. Bama mera goita waka ona tikotela. Yamise, sima wakari pari maziva bakufela. Bama funa chabe TV sirize. Neni salene kabani poke wanga. Wamene ni na donke la nikienge. Iwe weka wende umalenge za niseke. Oka iwe wina haza shoke wa nikie pie pie. You my baby, tell them.
I know you know I love you. No matter what they say, I know I love you. Can you feel this love of mine? Can you hear the stars?
Jibusha, utima wanga pari we watunta. Mreva ni uzani beza uta. Unibazira tupaga jena kuta. Jikondi jeta busha. Utima wanga pari we watunta. Mreva ni uzani beza uta. Unibazira tupaga jena kuta. Ulika piri piri. Ula ngufisha swili diri.
Thanks for downloading from ZHitspromise.com.
Ula moneka mwinonga tulibabili. My oxygen, well.